Tetipia wana kuruala vaila
Exclusive from ZambianMusicHits.com.
Icho Hela yang ti Matumo swat We'll back. Jika pondo kamu lai switcha isa mkwikala na isa mkuta naika. So we so nice. Wimbuenamo Wimbuenamo life kuise kesho pota ulapo Gawa pali shiva kula bakoso Ngale pata kula tamba feno tukula wata wata nangu ni wata zanga kula bakone Upomo kubutuka kumakona kupapata tolo komako Kaili ilesa safu kuno nda shupa
Wamonate
Kika pondo kamu life isha isa mkwikala na isa mkuta naika So we so nice Wimbuenamo Wimbuenamo
Wamonate
Wimbuenamo
Wamonate
Wimbuenamo Nakupapata wimbuenamo 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 life yeli ba sweet ingo lina mula Laba na chanta kutu wababula Patingo kwa mechoti na kwikala pamba Ula kosi kuntu wapia na muma tumbe kwa chaba Efila baleba na muaba nenda la mashila pata shika Lilila munjiro kalila lefita kwa buwa Kubila wakala kumonanga kakopo
Zone
Jika pondo kamu lai switcha isa mkwikala na isa mkuta naika So we so nice Wimbuenamo Wimbuenamo
Wamonate
Wimbuenamo
Wamonate
Wimbuenamo Nakupapata wimbuenamo 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 life kuise kesho pota ulafo Gawa pali shiva kula bakoso Ngande pata kula ntamba feno tukula wata wata nangu ni wata zanga kula bakoko So kombaza tahuba kwa shibombe la pene kano kwa shpivira
Ejo nshidira Yes Kaine nshpivira Wimbuenamo
Kondo kamu la esisha isa mkwikala na isa mkuta naika So we so nice Wimbuenamo Wimbuenamo
Wamonate
Wimbuenamo
Wamonate
Wimbuenamo Nakupapata wimbuenamo 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 Panazo mitanga swag Agat Jam fly Extra boy mafia Whatever Chestizo Agat One jack pa ma computer Icho Kucharo One saga Hakapondo Baka umepoto store Yeah
Download from DJ Bank
ZambianMusicHits.com
House music. House music.